Oh yeah, shabuzit bafuthu zabes mina uRepresenter. Ngithi ngizoletha ukukhanya, ngizoletha umkhuleko, ngizoletha impumelelo kumfuthu. UMadiolo Mkhize, khabazela kamavuvu xa boba ihlandle ngazothi konke mfuthu okufisayo kulonyaka naneminyaka ezayo. UNkulunkulu akakhanyisela nabakini bahambe nawe. This is it, this is your year, yeah.
Madolo tokuto, ayengeke futhi uwhack. Madolo hlezi ubroke ngomusic awenzi sad. Madolo yeke hip hop uyabheja awukho pressed. Bayokhuluma bakhathale bayeke. Madolo tokuto, ayengeke futhi uwhack. Madolo hlezi ubroke ngomusic awenzi sad. Madolo yeke hip hop uyabheja awukho pressed. Bayokhuluma bakhathale bayeke. Okay, mashune nanda, sephaka mithu padayita lawo magazi, one two sinkaka, tothapha kenkundla hlehla njalo mongazi, come through munyanya, totala ngequpha khehla njalo bawashi, dala nithatha kancane kadani nganazi ngenkadi nenanzani bayihayi, ninani icavile game ingakhona istapha kancane bashaya, the only time uthi best usukuphefomela intakalanyana, nidakwa makhasele nicathi ibhabhalazi nqaba kanjani, abantu bathanda nokubheka futhi bakubhedisele izinto makhaya, keman bafana ngingabi, kwenzani lo mfalo samncane, nifuna ningitshele kahle ukuthi ngiwekha ngani inyanga nelapi, ithengwaphi inyama kaqhama, Pache shoot the call. Nifaga nenze pozo kwini ngibona masikwe bhana nenana hwayi. Ninge bazama ukungiphimba. Bathi kwakhe khoze ngiyabakhila. Ngiyabadida, ngiyabaqhina. Soke hlahlamuza ukungifica. Mina difisa into dabekilisha. Futhi dilize into ngeke wisa. Lesilima sikinga mincisa lezi dates ezemthandabuzo.
Madolo tokuto. Ayengeke futhi uwhack. Madolo hlezi ubroke ngomusic awenzi sad. Madolo yeke hip hop uyabheja awukho pressed. Bayokhuluma bakhathale bayeke. Madolo tokuto. Ayengeke futhi uwhack. Madolo hlezi ubroke ngomusic awenzi sad. Madolo yeke hip hop uyabheja awukho pressed. Bayokhuluma bakhathale bayeke.
Bayokhuluma bakhathale baye. Babekhuluma amanyala ngonyovest. Nabe bebekuthunuka bengikhuluma bethi ngiwhack. Ngisizo ukuthi angive up nami kuphunyuka bemphethe. Okay, babona befit kodwa amabhaza abajoni bawiko. Nabafuna sekuthiwa ba ill lamba nidokotela ninansi. Kwakhala nyonini kusukela kudala siflowela empopini. Kudla kwendlebe kusaphekwe ekopini. Baba amabhaza tetelwe stoksini. Khala bafana mangifika ikakala khange azizi. Baqala bazama nadalalananda saphaza mebhalanzi okwihi. Zokangala fana socisha sibadala amandla lamani east. Amachama yasaba ngiyabamba yayikhavela amasuku esespeed. Akusizi ke khehla idolo umuntu athi abaqili ngwaqeda mezama ukungishaya. Baningi ngempela bazenza amachama ngibadisa ngempela banuka amakhwapha. Iskilling isiphethe and now uyabamba ungifili mameni kodwa kuzocona. Ubiza uyangixeka mina ke ngiyahamba ngiyaspitha ngiya-ekta
njalo.
Madolo hlezi ubroke ngomusic awenzi sad. Madolo yeke hip hop uyabheja awukho pressed.
Bayokhuluma bakhathale bayeke.
Madolo tokuto, ayengeke futhi uwhack. Madolo hlezi ubroke ngomusic awenzi sad. Madolo yeke hip hop uyabheja awukho pressed.
Bayokhuluma bakhathale bayeke.